I will celebrate your name, Nita Zaza, as you said, Nita Zaza, with the gang, we gon' represent your name, it's always with okay,
Hi guys, welcome to another episode, Niajema guys.
What's up?
You know what I miss?
Gang sense Gambia.
That's what you guys did the previous episode, like 100 gang size.
That's even doing a fun.
Gang gang, man.
Mkwaje?
We. Mimi niko fiti. Personally niko fiti.
Kami niko fiti. We have a huge star on our... On our...
Tuko na starring.
On our right.
Tumpe 1 minute ndo aji introduce.
Hi, Wololo. How are you?
What you doing?
Hey, that's how it goes. Let's move aji introduce.
No, yeah. Ask the 1 minute wajokto nasema.
Yeah, the 1 minute man.
Anasema, anajua, anasema.
We have the 1 minute man in the house.
Sindio watu kesho nafaa kuingia job so.
Hii economy ni ngumu.
Kwani mnakula kina
nani? Ni honest work, unajua hiyo ndio important. Important ni if it's honest work.
Hii mambo ya kudanganya kaya ka prezo.
Hii honesty itafanya mkwe peke yenu.
Bana.
Ai. Ah, vero.
Anjugo isaidi.
Ujipawa watu wamejaribu.
Man. Hadi mkombe. Like nothing is
this energy drink flani, predators,
na tropical.
Na tropical.
I work. Na mnaongelelea videographer wetu. Ana kujanga na package.
Hadi natende.
Njugu za chwani, na predator 4.
Yeah, so welcome to our set. Do you introduce? Tukusikia.
Julius.
Mm-hmm.
I'm a 1 minute man. I'm a Wololo. I'm a Josh. Zot.
Iyo mwisho?
Josh.
Josh?
Yes.
Yes.
Josh, meaning a friend.
Nisheng.
You're actually okay with being called a 1 minute man?
Perfectly okay.
Yo ni brand. Okay, ambua.
Honest work.
Safaricom inakulipa ujite hivyo. Pia mimi nitajiita.
Ni fiti pia. 2 seconds. Ulimit expectation. Okay, kuja unajua?
Ni 1 minute.
Unakujia nini?
Walai, 1 minute.
Unajua unakujia nini?
Pia hiyo time una ya kushinda hapo.
Si kesho tuko job.
Yeah, and you have to go back to the real love of your
life.
Hata kati seme uko night shift.
Goja ni 1 minute every day. Ni 1 minute once a week.
Daka just, daka moja. Wefe saidi hapo, wefe saidi yangu.
Ada mama yake anaelea miguu.
Hata kuna kukado. Anaelea
kuwekea na miguu.
Hiyo kado ni pressure tu. Hiyo joto yote. Lakini watu kotu honest. Kuna gaja. Hiyo kado tu ni pressure. Kwa hivyo usikia joto.
Kwa hivyo rungai. Watu rungai kwa kado.
Kwa hivyo mendo kado. Ongea tu kweli leo. Ambia tu mademu kweli.
Buhuliza kila mtu.
Ambia tu mademu kweli sile kado.
Kono yangu fulani inakuanga imededi kwanza.
Unaweza prefer ku...
Siyezi mind. Kwa na kitu?
Na spoon.
Wanda when you bigger mind or small.
Chubui. No, but for real, you guys don't actually like to cuddle at night.
Nani? Kwa ni sinigest.
Kila mtu saidi yake.
Sinigest ndo amesema.
Nimekuuliza wewe.
Mimi nimesema siyezi mind.
Wewe umesema mkono wako ni ndani.
Hawezi mind. Hawezi mind maanishi unaipenda.
Ah, niko sawa.
Also don't mind, lakini kuipenda ni different.
But mimi niko sawa, si kitu, si big deal. Why big deal, bro?
Issue ni unaipenda
na size yenye.
Wewe wacha kujibu swali ujaulizwa. Sema yes or no, unaipenda ama uipendi?
Ina depend na size ya kitanda.
Yes. Kwani?
Siwezi mind, si ni kitu ya kawaida.
Just yes or no.
Unaipenda.
Jamaa anaongea kuhusu size ya kitanda na kulania kwa gari.
Wewe unajuaje?
Sinshame
check.
We don't advocate for that in Pineapple Studios.
Anikagari kalikuwa kanasonga.
So ulinyonga
na iko na shock spoa.
Ha? Yo hizo visuals zenye uliona?
Labda kuangalia gari tu.
Hey, ukaona ni chungu cha design.
Hii episode imeanza. Let's start again.
Welcome to another episode.
Kwanza sijui kama kwa Twitter this week kulikuwa na hiyo story ya strict boyfriends 101. Acha niwasome kadhaa.
Kwanza niko na moja on top of my head.
Anza na hiyo.
Picha yenye unanitumia uwezi post IG.
Facts.
Ati kwa nini
picha yenye unanitumia
personally?
Uwezi enda kuipost stories ama IG.
Na close friends.
Ndio maana mimi.
But they are close.
Kama nikiwa ndevi of course not.
Eh.
But kama nimekutumia tu picha, ni sika approval ndo ni post.
sasa tunaikataa. As in, hii tumetoshika nayo.
Sasa, like you send it to me, I felt special. Then
alafu tena unatumia watu. Bogi. Tumejoda filaje.
Si wase walikuwa na share special guy.
Unaonaje hivyo? Unaonaje hivyo, bro?
Exactly. Thank you, my sister.
1 minute,
you look so nice. Need you
Mi pasenzi jekwa kwa hiyo situation.
Ujaikwa
kwa hiyo situation.
Nikishafika
hapo nitawaambia.
Hypothetically, hypothetically.
For now. But
okay. Yes, for now, may hepa, hypothetically.
No, no, for now, Joel.
Eh, hypothetically.
Zetu umeokoa da picha kwa msupa, tuanze kwanza hapo.
Okay.
So, unachikisava inatoka mbali.
Kuwa positive tu.
So, sijawahi, zetu umepicha na mrembo, so.
Wana kutumia tu.
Na unapenda madem kweli?
Yo sorry ndani bro
na sasa mimi nitajua
mbele ya watu bro za kuuliza swali kai
confirm
Maze.
Confirm in front of the camera
lad, bro.
If you sent your babe that picture, do you post it on your story?
Yes,
you do.
See, I send it to him first,
yeah,
then I post it.
Okay, may I post it maybe after a few hours later?
Yes, ndio. But like not immediately, but
Maybe after one year, after nishasa how.
Hata una msupa lakini unatupatia guidelines.
Ndio maana the real boyfriends were like pictures zenyu.
Ndio maana wewe hauna real girlfriend.
Umeona picha zangu?
How many likes do you have?
Umeona picha
zangu? Chali yako amelike.
Tuangalie.
Ah, na simp.
But it's true. By the way, why don't they, by the way, I have a, why don't they like your pictures
adi
on your main account?
Add stories of five.
Add your fake comments.
Kwa nini unasumbuanaje na
DM yako? Unasumbuana simu swa hey hey.
Ati unasumbuana kuweka emojis hapo. Ai.
Wala BTS mko sawa na your stuff. Kwa nini mfanyangi hivyo?
Oh, hata ufai kumfollow.
Unamfollow ya nini si unamwona? Unamfollow ya nini si
unamwona?
Sukolae.
Sukolae hapo. Sukolae
ndo kujua. Si ambo toze kujua, si wana jua. Si wana jua na bina jua, wani story. Si ratu ya ingia
teko story. Kwenyesha na ati kwa kila
mtu. Kwenyesha na yondio pressure, watu wanapatiana. Chali yako wata mtu watafai kwa na mjua, wata beste zako. Chini ya maji tumbaye.
Walae.
Labda time ya wedi.
Tujuane. Tujue kama sulashea.
Hey, by the way, this is Nairobi, you never know.
Ubaza ni ukisha mjua. Beste kwa ukisha mjua na jua. Apo ndo mali next atatoka.
Hapo ndio nini next anatoka? Wewe mkisha
achana, next atakuwa tu hapo kwa hiyo mbogi yako.
Walai?
Hai.
Sawa, kama kuna next basi yako wangu.
Ew, that's disgusting though.
So una mashoko kutu saa?
Siri kusonga.
Chali yako kidate.
But tuwa songa.
Exo kwa kidate best yako.
Sulu.
Uko sawa?
Siko sawa. Uko sawa?
Miss. Ah, ya.
Kama wanyu hiyo mse mtafanya.
Exo kwa kidate.
Ai, uongo.
But sasa shida basi si. Missi shida ni uyo mse undo shida. Kwa hizu unapendaje partner wangu?
Mesikia.
Are you gonna like my partner? That's disgusting.
Yeah.
How can I like 99er? That's my bro.
Exactly.
Boundaries, bro.
Vitu ziufanyika.
Vitu ziufanyika.
Wewe vitu zako.
Economy pia ime change. Vitu ziufanyika. Hakuna kitu na constant. Hadi Yesu alikufa na kafufuka.
No, me personally, miss na issue.
LJPTS.
Miss na issue waki... Miss na issue wakidate until wao, yani wakioana ndo nitakuwa sawa na.
Zi, umse, let me tell you.
Hadi waoane, ndo nitakuwa before waoane.
Hadi
waoane.
Kuna chances, so before waoane kuna chances.
Wakisha waoane ni mejangori mbaya, sitakuwa tata waongeza. Wakisha waoane, ndo nitasema, labda mi ndio nilikuwa nime, block destiny yangu, naona, labda nilikuwa meant to.
There's nothing like that. I was walikuwa nakulana behind your back.
No, not really. Not really.
Yeah, tumia ndo mpatane.
Not really.
Skill jamaa burudia kenye umesema
si ndio by the possibility man
inaweza kuwa
ni possibility man
oh John the Baptist
yeah no, no, you were just being honest
yeah you paved the way for Jesus
okay
mje kwa na best yangu mwenye nilikuwa na moin common na demu yake Daniel kwa na inafanyika anga na siku force
wait you're the problem
just justify kukula demu ya mtu hivyo
sasema kukula
so what
nimesema,
so what happened
mkiongea tu unajua ile mkiongea lakini unajua mimi sana ni a man of principles
chubui
I'm a man of principles
but 1 minute is
no 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 like ile tu mnaongea tu alafu na discover shit tunapenda unapenda unaona
so then you guys become friends that's not a problem
me put a boundary at that point lakini nasema let's say for example best yangu akidate ex wangu sina like nitakuwa na shida until waohane wakishaoana sana na enye ukweli tu ni
unaondokea
labda sio na mimi ndio kuna shida, labda tu wenyewe walikuwa tu meant to be.
Mungu alikutumia
each other, labda Mungu alitumia ndio wapata.
Exactly.
Si ndio hakuna kitu yokacha hapo atio nini?
Huwezi kacha.
Labda alikuwa nakulana, si lazima ilikuwa alikuwa kulana. Mimi pia ningepata wangu, najua pia hopefully pia mimi nitakuwa na kawangu na.
Sawa sawa kairada.
Na Mungu ndo amemtuma.
Hiyo pia ni ngoro.
Bana. Unakuwa umekapitia.
Bas ni life.
Umekuwa John umebatiza wengi. Umebatiza wengi.
Bila pesa wanaume John ngori. Inakwambia tu kweli.
Sio bingo. What does it happen really like?
Kabisa.
It's not just a skit.
Koko ama kwa.
Kuna mimi tunajua.
My best day
stories. But a bit of at least we exaggerate a bit, but basis ni facts. Kale story ya kutoka juu ya nyumba kubwa yeye ni happenia. Hey. Personally.
Hebu show your story. Aliingia katosheka ama kulendaje?
Yeye uko sad.
So utani salimia.
Ilikuwa sasa niko na dem. Love sauce nampeleka kwa mori wangu. So kumpeleka kwa mori wangu manze. Kulikuwa na madeo kadha. Sasa, kuingia pale, msae kwa lampa kwanza, majaman machine, pale kwa paki. Youth tu. Kumingia kwa nyumba ni nini, tome akshula tutodea. Tutodea mazee mademo na jidea tu wenyewe, mazee kwa wenyewe, mazee.
What?
Jidea tu boy moja. Sasa tukwa.
Kanya kwa na jaman machine.
Kederi yoko
na home. Ameka majaman machine mtani. Yani kwa parking.
Oh.
Alikuwa na X6 na alikuwa na... Mercedes C200 ile model. So tumeingia pale tulikuwa na umo watatu. Na madem sasa. Nipeni mekamnesa tuko. Sasa tumebalance. Lakini sasa tukisikia madea. Madea ni badewa na jidea robo. Sasa tunashaka kodi. Sisi tumekuja faili ni mta. So zote ziko na at least some level of auto check kwa siri.
So hiyo skit uli any inspo zako unatoanga kwa
vitu vya pitia ni ma kuna bit of real life
kuna flani so,
my stories my friend stories
so ni ukweli bro
when I need to go home
eh ni ukweli hiyo
ni exaggeration hiyo ni different
at least uko na roho
at least tu lakini sio chakili enda home naye kauli mazee skit so hiyo ni
alijitoka actually
in the end
so unaona kama fair ko broke kuna time atao even kama hiyo skit yako.
If you're being honest, like it's better when you have money.
Mm-hmm.
Everything right. Is better when you have money. Relationships.
Friendship. Even in your house.
Kuheshima kidogo utapatiwa kama mwanaume.
Yeah,
kama unaweza. The amount of money of course depends. Lakini kwenye ile ability ya unaweza ka food kwa table nini hizo vitu hizo.
Yaani tu square chini tu yani.
Eh. Yeah.
Okay.
Kwa at least ka alpha male. Kuna pia hiyo pia factor, eh? Madem pia upendaga.
Yako
like naona mnafungua roho
mbamba.
Hiyo thread yako.
Msi right to reverse truth alisema, don't ever post my picture, not even when I get lost.
Dora.
Yeah, normal.
But more than he post.
My man is missing.
Hey, that looks like my man. He's missing too.
Lakini unajua kuna hii side nyingine. Utajam kia kwa mkono. Na wewe ndo umelipa bill.
Kipeleka date loyo.
Na wewe ndo umekanja.
Si bado mna jamii.
Mi heri hiyo.
Kuna msee.
So she no many post.
Sibi mi ukupost.
Wewe hivyo unataka kuclaimiwa na mtu mmoja.
Eh, that's your problem. I'm just not ready to do it.
Bado ukipostiwa si uteka tu love emojis za friendship za zile za platonic
za
friendship. Za green. Za slime.
But mi weka za red ni kiwa pose.
Zile za green za slime. Weni slime.
Kone kuna di color.
Eh.
Kone color ina mata.
Eh, ukiye kere.
Eh.
Ala. Kone di kwa.
Welcome to the world.
Kone di kwa.
Asi ala.
Imagine tu mekila vati kwa green.
Eh, sana bro.
Ati green ya manisha hini chana?
Young thug. Young thug.
Green ya manisha?
Young thug.
Green ya manisha?
Young thug.
Sunona young thug.
White.
Angels.
White ni msanii dead.
White ni msanii shia. Ukiwekea white bro,
gani ningekuwa
kuna msema kwa.
Unabakisha tu kuwekea
gani ningekuwa. Sasa maboys wako wanafaa kuwekea black, wakikuwekea rangi nyingine black ama green.
Also, boyonga ni post, alafu niweke love emoji.
Akikuwekea red.
Eh, hiyo si hapo tumekosari hapo.
Akikuwekea red bro.
Bro, kwa wapi siko wapi?
Ana unafaa.
Siko leo.
nafaa kudelete hadi namba
yake. Ah, mko na too toxic maskili.
Surely. Ona nipostia nini?
It's not that serious, guys.
Kuna watu wanapostia birthday. Yeah, wala la happy birthday.
Ah.
Alafu naona stream wegame ka red.
Sipiga joko je la vibodi.
Weka tu za red mob hapo.
Hiyo ni gori basi.
Kwani mnanga
ndakuwekea green.
Kuna conversation. Most things kusema na Kiswahili zina sound better.
So how do you guys tell your homeboys happy birthday?
Mimi sasa namwambia
happy birthday Jenny, I love you.
Jibambe kaka.
More life iko fiti. Jibambe.
Ni siku yako leo jibambe.
Good night ni shida. Sema sema those fiti. Kuna difference. Ukitumia Kiswahili na English ndio?
Eh. Those fiti. Wewe mwambia sleep well eh.
Oh mbi. Mwambia haya wapi?
Tabu.
Kesho. Ah, yeah, good night.
Hey, good night. Kuna msia pia ameangusha thread.
Mm-hmm.
Don't stress me. Don't post whole shit on Instagram. Don't entertain whole friends. Don't be lazy. Don't cause unnecessary arguments. Communicate directly. Don't make me look like an idiot with your conduct. Have goals you're working on. Communicate positively to others about me. Don't talk behind my back. This is basically a bitch. Because how can you even sit down to write all this and you have a blue tick?
Well, no, but it's true.
You have a blue tick.
Kwani mnatoa mesema?
Shit, umsema kuna hadi blue tick. Amesema.
Mtu amesema hapo ya uongo kweli?
Wana amerant. Just this list goes on forever. That's his opinion.
No, but he amesema facts.
Yeah, mpaka amesema don't entertain whole friends. But I'm not the whole. My friend is a whole.
No,
she's my friend.
Pia ina reflect.
So I should cut off my friend because she's a whole.
Ina reflect pande yako.
See, me, I'm just a friend of a whole.
No, no, no. Ina reflect pande yako.
Mm.
I mean,
all friends wako ndio watakuwa hapo akikwambia yeah, you're settling for these guys.
Kwa nini don't have a brain?
Saju uko single, I should hang with you.
Yeah.
Cuz you're single.
But I'm not ho.
Oh, please.
So you think?
Adi ame stama.
Oh,
my ame stama, we.
And the ones in the twos. But seriously, I'm not a ho. I'm just a friend of a ho. And I didn't make choices like her. Mm. She's just an ashawo. I am not an ashawo.
So what do you have in common as friends?
Friendship.
See, hapo ndio mtaanza kupiga mafosa mko na majangili.
Eh, so unaona una project.
Akikwambia explore.
You're just projecting.
Yeah. Yeah.
Kwani sina akili? Kwani mimi ni Dora?
Unajua kuna kwa time mwenye wako memjamia, unajua?
Mm.
So at that particular time, ndio sana angalia the kind of friends you have around, whether watakumotivate murudiane ama yeye ndio atama unaona sana na kuwesto
exactly.
Wewe
mm. Oso akiniambia yosi
kwanza nakuletea kwanza mtu mwingine akona pesa mbaya
basi
unakaa unajiuliza ai so unajua
usiwasi
it's for the rainy days
na mtu ndio upatie pesa
it's for the rainy days for the rainy days
skoranyasha
bro surely yani ile siku mbaya mbaya zimekosana na mse
umse
the kind of friends the kind of friends really matter. I love pia amesema pia hapo usiniongelee mbaya mbele ya.
That's true.
Yeah, fine.
Mbele ya bestie zako.
Ama unajiona wewe ndo msanii hapo kila ama wewe ndo comedian unachekesha watu tu.
Mhm.
Kwa ni kama unataka ku outshine
yes.
Partner wako.
Mm. But you're insecurity.
Thank you.
Sasa ni
sana
story. Mimi ni funny.
Si story.
Na niko na podcast.
Simaanishi hivyo.
Eh.
Unajua kaka kuna scenario yenye acha nitumie umse for example tuseme
he's too funny
leo
mkama
imagine sasa
nitumie
tuko hivi si watatu na Vlad tumeenda kupatana na maybe demo Vlad all of a sudden bro ololo Julius ameanza kuwa mfani na tulikuwa tunaongea tu kawaida tu ameanza tu kuwa mfani tu alafu kidogo nani anachika tu joke zako nini
ni mfani
sijakataa
destiny bro unajua vitu tumesema
sasa hapo shida si
vitu tumesema
jokes
vitu tumesema
sasa unajua
vitu tumesema
wenzako wataichikanga mupige sasa alafu sasa kiachana atujecheke hiyo joke nilikushow last week
no but me I don't mind
hata mimi
it's like tu kwenda kwa comedy club mimi naweza peleka demo comedy club achekeshwe
hiyo iko sawa hiyo iko
mimi pande nyingine
sio uni
negotiations
kwa nyumba simaanishi hivyo wewe una get Kenya na maanisha simaanishi ati uni comedian uni treat kama sio kawaida tu
msema unajua oh like usiku na mwaku
anaamua tu switch up tu kuna wase wanakoga tu hivyo alafu aseme ati mimi anam DM aseme mimi ndio ile mseli likuchekesha.
Kuna best yangu mmoja.
Alifanya hivyo?
Mambo yako. mambo yako.
Kiona maboys aje kwa joke.
I have the last one before we move on. Yeah. My boxers are for me alone.
Facts.
True.
Kwanza mnazivanga, mnazi expand. Mko na haga, sio tuna haga, mnazi expand.
Sasa kweli mazemba.
What are you doing with these boxers?
Wearing them.
Why?
I
told you, you're so lucky you're taken.
Unasema kinika kitu ushaifanya.
Sema ya aja.
Anafanyanga. Kitu anafanyanga tu.
It's normal.
Wait.
I love to yone kwa music video.
Kwa kimim.
Thank God Veno yuko hapa, ningekuwa nimekuwa make you wasted. Ingine, oh fuck, ni Veno anaedit.
Sema.
Seriously. Sema. For real, mademu vaa boxers ama boy.
Sindio.
Wakichill tu.
Umesafisha maboxa bro na mdemu nyo
lukusha. Mi manze. Niliko kwa situation yenye, nilikuwa na shinda venye kuambia dem. Kuna some aspects of ndakuelezea aje. Kuna venye bwanza kuwa turned on naturally na dem. Una get point yangu. Na boxers hata usipoambiwa ni ukweli ni inarudi singizo points. So niliko na dem mwenye alikuwa tu yani tuko mtaa nikaa tu anapata nikaa tu tuko na yeye tu yani kwa keja tuko na bro tu anaje point
na filikani boys
so unashanga manze
she's too manly
anafa una get like kuna video demo unafa pia kuona
kumdm
unapiga ile ka g unanipata street unanipata mtaa unani motivate kidogo manze
donja
of course ku motivate mtu kidogo unapiga boxers zangu Tata wangori.
Sikila
sisi. Niyo mpona chance.
Manze.
No, like. I believe, cheki.
Umetoka huko nje kwa. Umetoka nje kwa.
Kwa. Kwa nyumba na itajutu that feminine energy.
Wezi kwa umetoka.
So ata smell yako nini.
Alafu,
unapatana mse na boxer.
Ata smell yako nini. So, ata kwa utafanya everything right.
Say that again.
That feminine energy is important. Saji mtaweza mtu na smell nini?
Sio nikuwe nguvu sana.
Na motivate le pande nyingine.
Kwa
no one minute to 1 minute kata seconds kaju.
But it's true.
Unaweza hata overperform from 1 minute to 1 hour.
At 1 minute 30 seconds.
1 minute 30 seconds. Sorry
kaju.
Tutoke hii podcast tuache Jonito na Julius. Na kwa Jonito leo ameambiwa yeye ana supportiwa na everything he's saying.
No, but it's true.
Bani kuuliza Julius sema hiyo story ya. Yo story ya sense na boxers.
Yes.
Na mademu wako na behavior za maboy pia. Hadi anagusa PS ka wewe. Hadi anakunyorosha.
PS.
I don't mind.
PS
him. Outside.
Now that's
I don't mind outside. I tell like sir.
Sasa PS.
PS him.
Ah kwa keja manze that feminine energy is important.
Sasa ni sikunyorosha PS kwako.
Ah kwa PS ni sawa
nasema.
Okay, acha basi kwa bedroom. Nasema basi kwa bedroom. Kwa bedroom kukue. Unaona?
Boxer itavaliwa si tu.
Ah boxer to sipige manze hiyo nini
manze. Alafu bedroom unapigia nini?
Boxer unapigia nini manze?
That's a win-win situation.
Boxer wepigia kama siko kwa hiyo nyumba nimepiga lap zangu. Nikirudi mtaa.
Ulikuja mapema though.
Enda uoge uchange ukawa kwa uko sawa. Kuja kwa uko sawa.
Akisikia honi ya.
Eh unajua unachezaje?
Eh.
Ndani hizi kwa tu tunakaa hivi au tukiwa boxer kwa sana match kwa nyumba. Kwa boxer sana match kwa nyumba tuko hapo. Tunaona movie. Wale bro, alafu usiku. Oh babe, ai.
Okay. I promise the last one.
I don't feel like these days. I feel kama something I don't give the way you used to. Boxer. Boxer de kwa gore. Una relate, eh? Anacheka jo na relate. Ana relate baya.
Baby, you're not treating me like the way you used to.
They don't touch me as much as they used to. Boxer, unapika. Pika boxer, unapika. Bro, la pade ako.
Niara kebishe.
Bro, we don't pade ako. Don't pade ako.
But now I also feel like you can't just be wearing your boyfriend's boxer and you're just inside. Like, you're new in the relationship. I see you make up a moja for long. Look at that comfortable. Cuz me I can't do that. I personally cannot do that. That's weird as fuck.
Mimi naanga kishazo yana unajua lazima pia kaa tu lazima uchangamshe hiyo kitu juu ukibweka utabweka uende utapata tu ingine labda bahati mbaya sasa ukipata mwenye ana hizo
vibes madam is enough
it's okay
don't post thirst traps on social media
if you're in a relationship
it's weird but then I go through your Instagram and I find that's what you're busy liking you're busy scrolling and liking it you're just busy
but for me I shouldn't do that
exactly that's double standards fam
aja post
nani
huyo boys amepost
wewe umelike kwenye imepostiwa na mtu mwingine so why can't I do that
why are you liking babes in bikinis and I can't wear a bikini for people to like
exactly
so ni ku appreciate
Ati?
Shono go appreciate manzi ama.
Appreciate.
Unappreciate the confidence of, you know.
Si kuna wasana ni appreciate.
Sio uko single as I not going to talk relationship. Sito kwa hapo. Ule uko single. Why you follow somebody who's single?
No, weka wasted.
By the facts, na get point yako.
Na get point yako.
Jenito you're toxic.
Ni kama.
Take him home.
Yeah.
Ni kama.
Ehe.
Nika dem kwenda ku seek advice the relationship kwa dem amekuanga single ever since it doesn't make sense.
Oh but you can do it to your niggas who's been single for the longest?
No. Me first of all I don't discuss
where's
the relationship.
No you guys are actually gaslighting me right now. I'm getting mad.
Umejam.
No but sir do you discuss the
heat? Like no wait.
Me consider that discuss at anything to do the relationship na boys.
Na
ma
niggas wako sawa.
Juu atakuchukia. Alafu mimi ndakuja nikufogive. Na yeye bado anabaki bado kama amekuchukia. Kama kuchukia unaona
get point yangu.
No, sio kuna get point yangu.
So mtoni hata kuchukia na nimekudiscuss na nikukuhusu.
That's what now you shouldn't do. Okay. I feel like
that was not the topic.
Kwanza mimi naonanga the moment umeshaenda kudiscuss wewe best yako kuna kitu ata pick from Kenya umeongea.
Yes.
Mkipatana naye na huo boys kama huko hapo atafanya venye ata rectify Kenya uliko do actions zenye uliko do.
Maze.
Sawa kuwe platonic friends
anachukua pale
kidogo unaanza kushuka ligi unaingia relegation mid table
astro
unaanza kuona prospects za Aston Villa kidogo inapanda
sio kuna leakage ana
tayo expressway exact
expressway
umeona Kenya ame diving turudi kwa nilikuwa asking about thirst traps and what I was saying is if you guys are busy liking thirst traps of other girls what is wrong with me posting myself in a bikini
nyim ki likes kwani
mwezi kwa
mkilike
pia nyinyi mnalike
za wanaume
mzee
minimal
ni wapi idea inaweza happen
mimi kuna kitambi hapa wewe una like it's called not investigate
you're my teddy
like men
there.
Do not
I can't find something not, else
men do not
you're
investigate
sasa
even unaona even unajitetea
you're very cushy and homey and comfortable why can I like why should I like arms
the question is where pia unapata hiyo time ya kwenda kuangalia watu nime like
eh
Ati kuna mbali ya
focus on home screen yangu.
Focus on una focus hadi ati
umsame like. Haikuangi like. Acha nikwambie vile nakuanga. Liked by King Julius and 1000 others.
So unaangalia hizo vitu.
Ka icon liked by Jonito and 1000 others.
Why the relationship so much on social media? Unajua pia ndio I think mistake nyo sengo na make.
You are a gaslighter.
This small things like why is a relationship? Cost for media like I feel ku add. Wana get point yangu. Mimi na like ngivitu randomly by the way. Neither
ilikuja kwa search
but posting randomly.
Siko no.
Nimeamka nikaji post.
That's the difference between a man and a woman. Ndio maana cheki. Mimi ndo tiki dem akona figure fit amepita. Niseme bro umeona hiyo?
Vunja shingo kidogo.
Umeona hiyo?
Kawaida. Hata olepe mimi niko na figure fit.
Ten seconds later mimi nasikumbuki.
Yeah.
I don't do anything with it. Una cheki? Aya wewe unatuka unaelewa?
Sicheki.
I will tell you a fact. Mwanaume anaona na sahau.
It makes sense.
Mwanaume
mimi naweza ona na sahau. Kwa hiyo
ndio tunajikimbia. No, that's the difference. That's the difference.
How do you know?
Wewe upande mwenye uko single?
No.
You're not single?
No.
Wewe pia uko single?
Mimi siko single.
Sasa na mwezi relate. Lakini tunajua ni kwa club dema kicheki tu chale ameweza na amembamba. Lazima ana try ku investigate. Atampiga piga macho pale nini my contact na cheki. Atamlua.
Au duwe chaleko kumlua na ma eye contact ni nini?
Ai,
tulilua. Au kumwangalia. Au kumwangalia angalia?
Au just see alikuwa pamoja
class 8. Mimi kwa tank class 8. Damn, nafaa kuja kuchukua advice toka kwako.
Wewe, sinamwona mimi wande advice huko.
Unaenda to school huyo? But dynamics is different. Dynamics is different. Ama.
Mi labda ni
feel dynamic is different.
Eh, kutoka class 8 ni deep.
Kutoka class 8.
Anyway, miss topic.
Tulipokuwa primo.
Ulisema umeninoki. Okay. Seti kwa odijo.
Kumbe
kwa
tu
story. Ilikuwa story yao.
Wanaume wengine. Basi wewe, like zamani wengine.
So
kama
sawa
mimi kufanya hivyo.
Oh, una...
Nikukute.
No, basa si basa boy angalia ati ana focus nayo sana. Like unafaa kwa understand the attention na nyebwa anachukua kwa hiyo kitu si hivyo. Like unataka angalia ati nianze kuzoom nini. Hey, hey, like ni.
But why are you guys concluding for us? You're overthinking. Who told you that's my judgment?
Judgment yako ni
kwa sababu. Mbona mbona nime overthink? Mbona ni mnalikuwa nime move on.
Ninyi mwelewi, naweza like hiyo picha ya bikini juu ya beach na kapo hapo nyuma.
Hata mimi nimelike mwanaume kwa sababu nimeona huko nyuma kuna taco stand na nika move on.
Period.
Nimeona kuna akona slides na kafiti na dai kubwa hizo slides na nika move on. Hizo
palm trees umeko kitafuta.
Stoje tu uongo shwali.
Mbona mimi nadanganya na wewe udanganyi? Don't gaslight me. Don't gaslight me.
Sawa.
Yeah, we are for Danny.
Hey, mpenda meet.
Haya. We 100% for the tree.
Hey.
Well, anyway, reaction threads zimesha ama?
Yeah, yeah.
Okay.
Tuingie game mama.
Sawa.
As fuck.
But in life.
Kwa nini wawili mkiwa hivyo mmeka hivyo?
No, but in life.
Tumeka vlad. Ni life. Ukae huku.
In life.
Online.
But in life. Vitu tu zinezo.
Lazima u change. Lazima adapt. Lazima adapt.
Unza dechali mwenyana do.
Hi-fi kukua hivyo.
Unza dechali mwenyana do.
Eh?
Unza dechali mwenyana do.
Sorry?
Can you date a guy who doesn't have money?
Oh, and kuna nita.
Can you date a guy who does not have money?
Why?
Personality.
But why?
See they in.
So you can't. So you can't. So you can't.
Angalia heart.
You can't.
Angalia heart yako. Yako ate angalilike.
You can't.
So we siwezi.
Uko na mse already. Nasema.
Uyo.
Uyo.
Uyo. Akona do.
Angalia hii side ingine yenye hana.
Sasa mimi si na hiyo side yenye hana.
Hiyo side kata.
Hiyo side, hiyo side sioni.
Akisoto na muacha.
Eh?
Akisoto na muacha.
Anita,
eh? Anita. Anita.
Tafirudo wanaume. Hakuna kuna
cheki. Wanaume tafirudo. That's the simple thing.
Kwanza ile meme yako.
Kusema double standard.
Eh.
Is the same way the way a woman. Chali yako ana kitu.
Mhm.
Unaona? Lakini a guy can with no problem.
A guy can do what?
That's why.
Say
it. No.
A guy can date.
Is it double standards? Because
A guy can date below.
Yes. So. Yes, because I think it's above what I feel inferior.
Na amesema.
Iko ndo
inakuwa. Na amesema.
Ukisha
date, ukisha date. But I can date the same level. I can date the same level. I can date the same level.
Weak man.
Right? I can date the same level.
Yeah. Okay.
I can date the same level. But I don't mind going down. Right? That's what unacheki udashiki V8 imepaka
kwa bit fita. Don't mind going down.
Huh?
Focus.
Hey, focus.
Kwa conversation hapa sure.
Focus.
That's where you can find a V8 weekend. Utapata V8 weekend kwa bed sita, unaona?
Mm. Hadi muona mara kadhaa.
Na hapa utaona mpaka show inaisha. Una get?
Eh.
Na guess point yako but
pia. If you look at it this way.
Yeah.
Point is strong
sir. A lot of women utapata hata kwa block unaishi.
Mm.
Always date mtu anaishi kwa the same block. Unaona?
Mbona?
Ai.
Si starting from you kwanza.
Demo yezi
date.
This
is
about me.
Demo date ju.
Demo date ju. Ju like
at that particular point. Siku bro, sister kushinda
nikona
kila
siku. Naweza kuamona.
Au tunaangalia do the factor.
Thank you.
Check it.
But then, I wouldn't date my neighbor. I can't want to see my neighbor every day.
Tunapelekana.
So napenda long distance. Simeshi na mtu wako.
Eh. Tukidate atakuwa tunaishi pamoja.
Oh. Same wana.
Eh.
For real.
Yeah.
Happy for you guys.
Kitenge nilini, kitenge nilini.
So what I'm saying ni,
kitenge nilini.
So tukiangalia tu ukweli tu, ukweli tu ni moja.
Mm.
Ama tunabasi the same hood. Acha na same block, same hood. Sawa, kama inatoka Ruiru.
Mm.
Mademu wengi wenye koko au date watu wa hiyo mtaa. No. Weekend ni magari kubwa kwa na kuja kuachukua. As as men we okay with it. Mimi sina shida. Una get point yangu?
Mm.
Wata date mtu. Of course mse mwenye, hey, let me come and pick you up ni nini. Men don't mind, but women mind. Nachukia pia double standard. But don't see us complaining.
Manome, but that's your role as my man.
Manome, we elevate.
Yeah, ni kuadapt.
Manome, zutra, we elevate. That's the situation that I look for money to be able to attract the kind of women who I want to attract.
Fact.
To attract.
Leona speed.
But it's true. It's true. You also have to attract on your level. So you can't just also attract something that's not on your level.
Kitimiwa za upande ndodhi.
Ushaipatiwa gift na deal. Ama ushaipatiwa gift na
deal. Yeah, ushaipatiwa gift.
Kweli.
Walai.
Naweza kupatia gift.
Kama.
Sungoje uone. Usianze kuuliza kama. Chukua gift.
Vitunguu endelee kulia.
That's from Zaza to you.
Oh my God. Size ni gani? Smajwa mini ule. Ah. It's a very nice gift. Nataka wangu ni lia lia pa imta. Sure. Nienshe watu ni nini? Ama nshe watu.
Sure.
Anda kujama pambaya. Unaona kwa.
That's nice. Neza kuwa guest?
Nah. Damn.
Nikali, kali sana. Thank you very much.
Square. Ah.
Oh, that's cute.
Sasa naenda nikivaa unajua kitambi.
Ai ni kwa tumetuli.
Kitambi ni pesa.
Ah, ni fitu. Unasikia korada. Watu wa gym. Watu wa gym wanafaa kujua.
Sasa niliona ukisema kwa nini ubinja mtu wa gym amepiga ma gym zake 9 to maybe 10 ama 9 to 11 alafu atoke apigwe na gari.
Ngongo na nduthi najua ilikuwa tu conversation. Ilikuwa tu convo. Yeah, still look for money as men. But pia it's like what I'm trying to say ni from my own side, from my own point of view. Time yenye unajua alikuwa na shepa ngara by the way. Alikuwa na mikono na dema pangara. Wacha kucheka bro.
Alafu
alikuwa si kwa dem, alikuwa na shiko dem.
Ukatokwa.
Ma dem aliniambia tu kweli mzee.
Oh.
Aliniambia tu hey mzee
hawezi ka
ni manage but ni true by the way.
Niko liver boxers zake.
Surely. Chao jika. Mane true so. Where? So your time ulitokwa liko nimejam. Njanguri mazuri. Tafutia pesa. Tafutia doa. Huyu atati. Unajua hizo story. And then now, looking back, unasema yenyewe, I had no reason being in a relationship. So kusema mwanaume atafute doa kwa relationship, si ati.
So hapo ndo kaanzia single, lama ilikuwa before single.
Before? Yo actually ndo ili, yo ilikuwa time ya sanya Ulilo TV.
Yo ndo ili kupush.
Yo ndo ili push kwanza Ulilo TV. Njanguri, how do you say what shit?
Liku nabalicha tu remote.
Ngo nimejaja.
Eh yote mkikaa huko bro nikubalisha tu remote kupika.
Ami yangu ilikuwa sasa umeshashika. Mimi nilipanda kumbe kwa pale kwa cyber. Kwa movie na kama tunatulia mtaani.
Walai.
Eh hopeless romantic.
Gosh.
Pale
how long? Sa hiyo part 2.
Ya kuishi kwa dem?
Hiyo period.
Edlika tulipush.
Ulipush?
Edlis kwa maana
ndio. Ulijituma basi bro.
Still love, si mapenzi.
Mlikuwa mnaona hadi.
Ami I love cooking so. I love cooking, son. Likona. No, likona my series, bro. But ni for real.
What?
So, venya kafanya tukatokana. Later on, nikakamikarelease. I had no business with.
Yeah.
Facts.
With being in a relationship.
Priorities.
Time when you see kwa neza po. Mwajwa de mani toka juya chipo na kuku mzae.
Wow.
Aye. Yeah, manze.
Awe, kuweza kupika yu.
Sanford.
Ah, ni siku wanza ku afford.
What?
Sasa unajua alinitoka na pedi mzee. Sasa mimi sasa mpaka sasa sikoni mapedi.
Na pedi wote wa ngara jo.
Hapo wenyewe hapo.
Mpaka sasa sikoni mapedi.
Pedi wa ngara.
Mpaka sasa niko na pedi ya niko na phobia ya pedi. Watu wa gym pia ngori mbaya.
Watu wa pedi.
Watu wili.
We.
Kuna phobia gani kri?
Sio mdemo wako mwenye ukipata naye aseme kisongo alikuwa pedi. Zia yoezi wako.
Period.
No like akianza story ya pedi nini? Oh niko na best yangu ni pedi hapo ready. Hesabu risha cancel. Hey, ah tu wabaya. Ogopa wase.
Acha kutwist your type.
No si ni kweli. No dema kesa mati oh pedi ni best yake nini? Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa pedi. Yo story safari the shop.
Ngumu.
Ina hito.
Walai. Naribu.
But like my whole point by the staki point ikue saturated sana. Mm. My whole point ni though ina make the relationship better. I feel like
facts.
I feel like some weekend nataka kwenda na nyuki ama nataka kwenda nini? Ashikini itaji do. So itaku make even more romantic when you have the capacity of Nona, that's why soko huwa na shida. Hey, babe, nakuja kupika. Come to one. Nachikisa hapo kuna limit.
Even though me conclude, sina shida. I love
no,
that.
No, like, nasema?
I actually love that.
At least you. Imagine you'd have no problems kama anado. Ungekuwa na more problems.
Walai.
Kama angekuwa mesota. Ooh. There's only one thing kwa table ile tu ile msegede. Fika yake ndio kwa kitu ufariwa. It's like your time. Ilikuwa deadly waraupe.
I go on it, bro.
Are your time na ilikuwa nimejituma.
We, but una kutoka juu. Alichomwa alafu akakulishwa
chini. No, no, no. Alikuwa anashinda na pedi. Pedi kwa 5th floor. Sasa liko naishi.
Ah,
Dema alikuwa naishi. Sasa acha tebe sisi. Dema alikuwa naishi is it second or first floor? I think second floor. Dema kwa second floor. Mm.
Same apartment tu ya.
Eh. Pede kwa naishi.
The high you go.
Mm. Mambo yalikuwa yanachemka tu huko juu.
Mm. In the room tu.
Cooler. Mm. Yeah.
Wait, second floor ngara, I think na Jordan.
Wewe. Sikia tabii na hadi nimeuliza ni apartment gani.
Apartments ni mingi sana huko ngara.
Na fifth floor ni pedi namjua walai.
Alihama bro. Pedi alihama ni kitambo sana.
Mnamuumiza.
Sasa hivi siwezi umia ni kitambo sana.
Tell me, I want to give you flowers. I've seen you working with Odibets.
Yeah.
And also unapenda ugali. Kwa nini mlunje?
Mimi mjaluo.
But bro,
before you unapenda ugali.
Bro, kuna
mimi mjaluo.
Before Odibets.
Napenda pesa manze.
Eh. I love that. Ugali. I love that for you.
Before debate kuna ad fulani hapo ya BetSafe bro.
Yes.
Mm. Aduka uke document kuweka kwa page yako bro.
Manze.
Ulilandaje hiyo kitu bro? Na ulisema ili kutoka block.
Actually hapo tulifanya wapi? Tulifanya kwa Ngara.
Ah, yote mlikuwa nawekwa.
Hadi ilifanyika Ngara. Hadi kunafanyika Ngara.
Oh, Ngara.
Okay. TVC yenyewe ilifanyika Ngara, shoot hapa Ngara. Sasa Joseph vile kuna saiki ya kuifanya. kuna scene nilikuwa nimeambiwa nito ni baki na boxer.
Eh.
kuna scene hiyo hadi na uganje. Na uganje. So mimi na kitambi yangu safi pale boxer nimepiga. Alafu sasa kuna hiyo shaa iko nje. So hiyo scene mazeli lirudia mara mob. Naomba nirudie na ipiga na psych na ipiga tu maka dereza kwa ndio. Eh, all this energy. Mimi naangalia pale ndo malelevu ndio garo mtu wako aliko hapa acha tafutie pesa mtu. Acha tafutie pesa.
Hiyo motivation.
Hiyo motivation ilikuwa crazy. Ah, na bandudia na piga. Psych na piga. Na piga na piga.
Eh, uliona mara kaa 10 hiyo de.
Eh, lakini ilikuwa ni audition by the way. For real ilikuwa ni audition. So nimeenda audition into a status road.
Mm-hmm.
So nimeona hii somewhere on WhatsApp inaitwa je. Hii kitu nyoto mwangae fuadio hii. Hii audition nini? Mm-hmm. So nimeenda. Mm-hmm. Niko nimeandikwa from 9 to 5. So mimi nikajua ni from 9 to
5.
So mimi nimefika pale 2. Yangu safi. Uh-huh. Mwezi kwa najua. Wakasema from 9 to 5. Waso panga line from your 9. Mm-hmm. Ama ta 8, ama ta 7. Mm-hmm. Alas audition na go the whole way. Mimi najua naweza ingia for many time from?
9 to 5.
So nimefika pale. Eh, hey, watu ni wengi maze. Mm-hmm. The 1,000. So, nimefika pale. Nikapata mimi niko kwa number 400 and something. Then pale mbele mtu na audition yako atiko kwa number 30 something.
Mhm.
Nikasema mimi niko time. Chato ende kwa field. Field story nini na watu napata bana nao hapo. Mm-hmm. Story about content creation nini.
Mhm.
Then comes a flyer kama kanagotea. Kana veni aje eh bro. Tubuto shati tubuto kofia ni kuangalia ni wewe kweli?
Mhm.
Kaambia nikatoa. Kanaambia yeah. Napenda kunadu.
Ehe. Uh-huh.
Aya, sikachana hiyo story hivyo.
Yeah.
So mimi nika malta kupiga story kaenda home.
Mm.
Then nikapigiwa, kaambia niaje, ule msali alikwambia utoe kofia. Mimi ninafanya casting. Wewe fanyaje wewe kama kesho? Sorry. Nikamwambia fanyaje wewe kama
kesho?
Kama kesho.
Uh-huh.
So nikaenda the next day nikapata saa watu walikuwa tu so. Majo normally hizo auditions zinaanga closed, but saa ikileak ndio sana kuja on overflow.
Yeah.
So kakuwa tu so. So from out so waka reduced to 50 waka reduced to 20 alafu to 7 alafu to 3 zote zile auditions zote unaenda unakwambia leo ni ku dance una dance hivyo hivyo
so
madombolo deadly so tukangamwa dance mimi na huyo mjua ku move eh sio ku dance mjua ku move so move yangu safi pale then nikapata hiyo call ya ku fanya TVC. then tukipiga mdosi wa hiyo kampuni alikuwa amekam Kenya, alafu akasikia pia anapiga pia social media. So akanipiga hiyo, nikapiga TVC, nikapiga brand ambassadorship yenye kila mtu alikuwa amewahi hapo. Alafu sasa na sasa influencing 2 years.
Oh,
ilikuwa 2 years.
But you were in industry for 9 years.
No, go in industry from 2015, first video.
What?
March 15th. My first ever video. Niko uchumi. Kusota tu. Aki nakwambia. Kupia kwa tu kutaka story kubwa. Ni kusota tu.
So,
nilikuwa nafanya kwa movie na style na movie shop. Hapo karibu na 18 mali ilikuwa. Kuna movie shop ilikuwa hapo ya mzee fulani. So, during the lunch break nikamwa.
Kamu chekisha watu kasket.
Nilikuwa na dem fulani hiyo time alikuwa Brookhouse. Nasikia kwa hiyo jina.
Aje.
Nasikia kwa hiyo jina. Ilikuwa ni kubaya. Ilikuwa ni kubaya. Wewe lakini una story ya boxer. Nilikuwa kwa Brookhouse. So nikamwambia nitakufanya video hii hiyo time ikitu ya ilikuwa video gani? Wakasema the partners not around. Sio ni kutoka in that line. Ilikuwa ina trend sana. When she says she's home alone. So nikasema acha nifanye video. So nikafanya kana nakimbia. Alafu nikamwambia apige party yake kwa mlango akapiga. Kupiga akasukuma. Akasukuma kwanza autobroke usiku akaika shift 90. Sema this guy does not know how to act. What quality is this? Unachikisa hiyo. Hiyo kama first video ever.
But kwa post tu.
Emily was just saying funny, nilisema tu nilipost. So nikaiweka. That was my first ever video. So from Pojani Carls.
Ulianza na King Julius ama Ololo?
Ulianza na King Julius. That is the first. Ololo ilianza 2018. Time nyasa ile outbreak ilifanyika.
Yapa.
Nasema Ololo ID. Not like a team of 8 people. So kasema hata kujina jina. Tukaka pale South B. Tukasema hata kujina jina yenye ni African lakini aina Kenyan pale ndani. Tukafikiria jina.
Wewe ulikuwa unafikiria gani kwanza?
Mimi ndio nilikuwa nafikiria Ololo.
Nice.
You're a genius.
Kambi ase, I appreciate my brother.
It's true.
So Ololo, but na jua that time the only intention we had was 1,000 subscribers. Hiyo ndio ilikuwa kwetu mazee. Wewe
tumshafika.
Hapo sasa tukao tumefika. Hivyo ndio ile ilianza. So, but then watu wakakuja waka.
Ukiangalia na
kupata shughuli zingine.
Ndio to hiyo video ulikuwa unasema ndio nitakuwa na make hizi video kuchekesha watu na nipate do.
No, not really. Mimi naweza kupata do naweza kupata do 5 years after. After starting 2020. Corona ikianza actually. Corona ikianza hivi.
Sami
hata nikiambia sori ya corona wewe nini it changed your life mimi.
It did change your life.
Yeah, in the positive way. Because that was the big break. Lisema kama watu watakaa tu chini. Wakenya wajua Kenya wako very fast. Wakenya wana Wakenya wanapenda ku move sana. If you want to understand to end of tao. Tao angalia tu watu wana move. Yaani poa just move. Poa very fast. So nikasema kasa hii watu wamefoso kaa chini. This is the only time.
Yeah.
I told the friends who was around. Kwambia buda tusipo make it sahi, ayo yajua itaikuja. Sasa hivi nyo Kenya mekachini watu wameanza ku my wife hiyo time nini kasema this is the time. Hiyo time ndio sasa tukamwasa kusukuma.
Na between your 5 years kuna wase walikutoka, kuna wase
well, large group you can imagine. Sime kwambia tulikuwa to 8
between your time.
BNG ilikuja kupata na BNG 2022 ama around that period of time. Obi kwa tulipata na BNG kama tunafanya radio KU. Sikumjua kama actor. As well as many of the people who I shoot with. Arjunanga kama akunanga mtu mwenye issue shoot naye mwenye nebega. By the bro, mimi najua kwa actors ni kama naweza gatu from purely friendship and then now we grow from there.
Ni wote mliko kwa KU mbugi yako tu yote. Hii SAI ya kina Austin nani?
Obi. Obi NG personally alikuwa anakuja design music kuji show. So nilikuwa lesson nakuja Monday, Wednesday, yana kuja Tuesday, Thursday. Ndio tukapata na certain Friday. Kapata na yeye kwa show. Tukaanza connect. soriso tu zinashika ni nini.
Kakuwa ni hivyo.
Kakuwa ni hivyo. So sasa siku moja nikahitaji extra akakam. Kapiga show na ndo kanambia unajua bidhaa nimeact kwa hiki show flani flani. Ameact kwa TV mara kadhaa. Kakuwa yeye. Ameact kwa TV mara kadhaa kadhaa. So kakuwa yeye ni yani pia nimeact kwa show hii. Hivyo. Osto alikuwa ni bango. For the longest time.
Sana na ukiact tu akienda tu mashughuli zake.
Eh, hiyo time alikuwa anafanya stand up comedy. Wait. Osto is a very good stand-up. I think one of my best stand-up comedians.
For real though?
Ni Osto. Same for real. Way. Osto unafaa kumsikia kipiga stand-up better.
Ah.
Stand-up yake, KU ameshinda ma award over and over again, years and years. Mm-hmm. Na KU is one of the hardest group to please. Eh, mm-hmm. KU wanaku, eh, hey, huku heckle mbaya. unajua anko yangu, wachana anko yako wewe. So ameshinda over and over again, you can understand. So, alikuwa napiga stand-up, napiga show yangu. Mm-hmm. That time I used to work with a different group. Tukacha work now.
Mm-hmm.
So tuka develop to e. But mostly it was mostly friendship. Tuka na futa pamoja.
And now look at
futa.
You.
Futa?
Eh. Yeah. Si kwa local pale? Ayi. Hadi kwa tel kwa nimeko sana kina. Eh, kuwatch. Si kuwatch futa. Ono kwa mchaza?
Mchaza? Eh,
mchaza.
Eh, ba.
Kwa meza kuni judge.
Pale ndani.
But I was the keeper. Ono za bagul keeper. Eh,
ni keeper.
Yes, he keeper. Lakini ni
serious.
Hey, and now look at you, man. 128k. So, like, followers on Instagram. Yeah. That's a huge following.
Damn.
Like, how do you even manage all those people? Unajua? Mm.
DM imeja.
Una, eh, nilikuwa nataka kuuliza DM inakaaje.
Na Julius na bado kuna wololo. Wewe ndo unawazi operate zote?
Eh.
Because big kuna fan base.
Because TikTok you're big.
Yeah, TikTok ni kubwa.
I scroll. I see you. I scroll. I see you. Like, that's big.
There's a huge team behind it.
Yeah?
Yeah.
Eh, manze, eh.
Where's he manage peke yako at this point?
Mi kwanza social media kwanza.
Uko na msiana.
Hey, kuna msia u control.
Eh.
Zote, both pages.
Eh, mi social media ata, eh, niliogopa.
We?
Walai.
Niliogopa sasa.
Niliogopa. Eh. Negativity?
It affects the process of content creation. Because me, I get my ideas from storytelling.
Mm-hmm.
Unajua, kipiga story na wabisi zangu.
Yeah.
Ni kwa naoga.
Mm.
Also find ideas from there.
Mm-hmm.
So it doesn't involve necessarily social media. Una get point
yeah.
So you find that when a video goes viral, ama ikose kuenda, won't expect the end. It affects that.
Facts, yeah.
Una get point yangu. Video perform poa, kuna pressure. Hey, masa next like watu nini. Video perform poa, pia sana is the same issue.
Mm.
Masa kungi ufala kwa comments.
Mm.
Really, if I'm being honest, them? Nimekwambia mimi si mtu wa social media.
Mm-hmm. But before even anybody was managing your social media, did you used to respond or did you used to...
I never used to get negative comments.
Okay.
Hey. Kuna jua platform ni ndogo, sasa.
Ah, okay.
Unajua mtu anapata negative ukishaanza ku grow size.
Sasa
isa kuna mtu mwenye ataenda asome comments aniambie niaje. Angalile kuna positive criticism yenye mtu amesema yeye niaje change part na kuna mwenye kwa feelings zake. So yata, ata pick point leni, positive criticism and check in yaja. Kwa msa nasema change part na mtu. Eh, so that's what. So mi naambi wanga tu. Ah. But pale kuisoma,
Nikudoma.
Ndapata 200 comments, lakini kuna moja pale. Kuna moja pale ameonge ujinga.
Na labda ni ule.
Imeniharibia siku mba.
Labda ni ule wangara.
Labda ni ule wangara.
But it's true.
Because
it's true.
I shake
text. Eh.
After
shame. Sincerely speaking. Yeah.
No, not really. It's done it.
So to staff the door, basi. Cut what after door, na kutafti.
Kwa after door, revenge.
Yeah.
What after door, to live a good life. What after door, revenge.
Okay, not just for myself, but kuna yo aspect, yeah.
The first process is you have to forgive. Actually, kwa biu kweli. You know the first process. You have to forgive.
It's not
easy. No kubali uko chini.
You have to forgive. Because you can't have a vengeance. You can't have a vengeance. You can't have a vengeance, bro.
Na venye, Ukona Osto, may bring up Osto, may bring up BNG, Ivano, awa si watu umawaleta hivi juu, na bado tu kwa hapo. Unabalansa aje, venye Osto alikam. Kwanza before, tulikona Johnny wene BNG.
Yes.
Adi BNG akikosa, kuna venye wasa wana comment.
Yes.
Ayo BNG yako wapi, sijui nini, buli wako wako wapi, tena kidogo kuleta Osto, kidogo saina una useful idiot. Una manejaje, umse amekam, ujashuka, mnaponda tu na ye. juu unaweza kuona kwa video zake mob zako labda unaacha kidogo unamsaidia kwanza una manageaje hiyo process bro.
Kitu nyoto wajuangi ni most of the videos enye lete ostoa shoot enye siko niko behind the scene. Most of the videos enye ostoa yuko ako behind the scene. Most of the videos enye useful yuko ako behind the scene. So nivo. Mm-hmm. Most of the videos enye auto ono obienji ako behind the scene. Mm-hmm. Una get point yangu. Mm-hmm. So, it's a group effort. I feel like the best is being friendship. Suko pamoja hata time ya shoot none. Mm-hmm. So, they make it easier. Alafu, I guess just understanding that Ostoko brand yake na Obienzi kwa brand yake. Mm-hmm. Tukifanya video tu kwa watu watatu na chukio sana killer brand. Mm-hmm. Ina ad. Unaona? Mm-hmm. Hiyo ndio advantage nyoso angalia yangi.
Na inaona nini?
Tukichapa video kwa watu watatu watu Obienzi wata watch, kuna watu wangu wata watch, kuna watu Ostoko wata watch. Kuna chikisa hiyo ndo sa ile kwa intention. Mm-hmm. Unaona? Hiyo sasa ndo kila saa kila mtu kakuwa. So tuna develop let's say idea ya Osto. Idea sio inakuwa kali. Cause you know the whole point is for Kenyans to laugh.
Yeah.
Unaona? Mm-hmm. Ofraie cause you know the impact of maybe having a bad day. Yeah. Unataka tu kucheka ama unataka tu kusmile na cheki. Yeah. So mimi nikijua I'm able to do that using Austin's brand then why not? Unaona? Nah. Osto akifeel kama yeye idea yangu anaweza hii. Anza itwik kidogo ikuwe more funny ya yeah, atafanya hivyo unajua the main aim is
mse acheke
mse mwana watch
akuwe
na good day.
Naweza kuuliza swali
because
I know a lot of people say that comedians wakishapata bug content yao acha kuwa not so much of comedy than adverts na wana tu like hey leo ni tu homo guys mcheke na homo mchikishwe na homo. So how do you go about content creation na could remain true to your content and to your style?
No, but it's true,
even
you know.
In the bag now.
Na kwambia hiyo line ni ngumu. If I'm being honest with you.
Mhm.
Hiyo line ni ngumu because corporate have a certain way of wanting their own content to be. So kuna can I tell you the process of tell you about the process ya content creation ya corporate. So umepatiwa deal, si ndio?
Mhm.
Wamekombe they want let's say 4 videos a month. So it's 4 so it's 1 video per week. Ah, so sasa new deal ni nini? Kagrido ni nini? Cuz you know you have to have a way of creating income. Aina jojulikana na una do.
Facts, yeah.
Unaona? Jo pia utaanza feel some kind of way ukienda kwa local. Alafu manze umebai pale watu wanashangaa, "Eh, wewe, nakujua maona fa kuona." So you see the even the pressure now. Hakuna pesa kwa nikote kwa nikunaenda aje?
Natichekesha tu.
Mimi number the time nilikuwa naendesha bike yangu. Mtu akashout. Wewe kwani mlipwangi? A long time ago.
Na ulikuwa na keep fit tu.
Ah, naye siko na pesa yoyote.
Ah.
Siko na pesa yoyote. Hiyo naye iko hapo. Sio
kujibamba tu.
Hiyo alikuwa anaongea facts. Hiyo tu niuma yote.
Wewe.
So, aya. So you come up with a script. Then you submit the script. Script gets approved or change kidogo unaona and now you shoot. Once you shoot you edit, once you edit you send it back and then they approve and then now you post it.
Lazima utume script kwanza pia
una get point yangu
we.
So unapata within that time it's a compromise. Me always say it's a compromise. When you see a content creator doing an advert, what you should demand from them is they also do a video that does not have an advert. Una get? Cuz advert kuna venye corporates wanataka pia kufeel like the value that they are giving in terms of cash is being brought back.
Yeah.
No. You don't always compromise. You know, just not party.
Don't.
Just not party utalipaje rent. Haya. Utafanyaje shughuli yako? Utaendelea kufanyaje content?
The facts.
Unajua cause even for you guys you need to pay for this space na tukae hizo. So you get so compromise too. I feel like ukiona video one from a point of huyo msanii then you'll get a clear message.
Okay.
Don't think you should demand from that msanii tu ni aje tufanyie hata yenye hata weki advert sawa. Shatuuzia tufanyie yenye weki advert and that's the bargain. Lakini mimi time nimefanya kote time yenye mko nimesota na kwambe tu ukweli. Kani kuna pesa ngumu
ideas fanya corporate sana na video mbili ya corporate last year
I try and balance.
Like,
try and
let me
balance.
Ask, for instance, like, I know you have a deal with Tajiri Unga.
Mm-hmm.
Like, there's content there, but there's also comedy there.
Mm. Yeah.
Like, how do you balance it?
But no, you see, it's a huge bargain. Mm. Ikuja kwa corporate. See what I'm nakubali. Mingi sana zimerudishwa, bro.
Mm-hmm.
Idea kali kali sana. Idea kali kali unafanya video, unasema itaenda.
Mm.
Ume try kubalance. But I think people called the corporate side, they also need to be a bit understanding. Unajua unaenda ukienda kwa meeting unakwambia we'll give you the creative freedom nini. So, at least that ka balance off.
Mm, wasikaze sana.
Wasikaze sana cause unapatanga saa zingine. Hata uwezi blame msanii. Hata uwezi blame creative. Due time you are same if specifically. Unaona? So hizo unachiki, hizo unachiki na wakanazo nye tunabalance between corporate na ku make the video funny is because hizo wa corporate zimefunga macho kidogo ameanza kuona ile kama Red Bull tu unajua Red Bull tu as long as umeiva it's marketing for them they don't force you to
kunywa
kuna na ku force na word for word
yeah
what
sema word for word kaa chini useme hey una usina sukisha tu script script editiwa script editiwa au ajali wewe unapata pesa yako na pia naangalia mimi taangalia rent ama nitafanyaje
so pia ufai kwa wrong like you have to be like ready to be corrected and you have to accept it.
You have to just accept the corporate industry
vinyo. Damn. That's just
musukwarenti ya kulipa.
Na ushafika level bro umetuchekesha nini? Kuna jua kuna ile unataka kwenda the next step. Nilisikia ukisema unataka kuanzisha pod. Unataka
kuanzisha podcast.
Unaweza taka maybe kuwa na maybe comedy live show ukiwa na kina Osto.
Nilifanya underrated live. It was an amazing experience.
Ilikuwa wapi?
Nilifanya Smokies in Ruiru.
Oh, nice.
Yeah, but ilikuwa very closed event. Ilikuwa, so what we did is tulika over 3 months. Ka create content tu. Nilikuwa na create na set.
Mm-hmm.
At the time I was very silent. Mm-hmm. Before naweza kufanya hizo videos za Range Rover, hizo videos za Range Rover hizo. Hizo videos za Range Rover tulipiga in a span of like 3 months. So we were shooting and then tunaweka. Tukasema now we are doing the launch.
Mm-hmm.
So what we did for trial, we said we want just to invite people to just come. Mm-hmm. Mostly we call when you tumekoa kwa project pamoja.
Mm-hmm.
Watu wakam waone the whole compilation. It's beautiful when you see the whole compilation together. So before hata wa Kenya wa watch, watu wengine walikuwa sahi watch zote. So video inatoka 3 months later, kuna watu wengine get to experience. Una get?
First time.
So that's what I want to also do this year.
Mm-hmm.
So it's just a period that I take to really create content, to really focus on the script writing, on like really creating the good ideas nini. Mm-hmm. Na nieke effort towards the production of Tukaizo.
Mm-hmm.
Love now, invite all of you guys, you come. Because it's beautiful when you see upper mini Ochi, second mini Bosi, second natoko na dem, second after upper natoka dem. It's very beautiful when you see a whole compilation.
Johnny C.
So, surely. Lakini, shambao bro. Surely. Lakini, you get the point. Different characters.
Yeah.
Yeah, I love you get to see all the effort being put together.
Unge sema different characters.
Mm-hmm. Impression.
Oh, yeah. But anyway, shout out to you and good luck with that. Lakini like, tuko in the last 5 minutes.
Mm-hmm.
Shit, niliko na kitu ya kusema nimesahau.
Mimi niko na kitu ya kusema. Chena na blood. Mimi niko na content.
Mm-hmm.
I want you to choose a number between 20 and 46. Let's start with you, our guest.
20 and?
46. Even numbers. That's good.
25.
Where? 25.
Wewe? Si everyone is answering, ama?
Wewe. When do we guess? So say this Hello. In public. 4 Best fine self. Fresh fish for you.
Mpetu aisome haraka mara tatu.
4 fine fresh fish for you.
Aye. Pay so
better.
It's better.
Oh, eh, kwa nini nyinyi mko na game?
For you.
Four fine.
Four fine.
Fresh fish for you. Raka raka. Tantwister.
Fresh fish for you. Four fine fresh fish for you.
That's not fast. Last chance.
Four fine fresh fish for you.
Sema kama mjaluo.
Four fine fresh fish for you.
He's tried. Choose a number between ati aa. Choose a number between 4 to 27.
Where? 21.
20, period.
21. Can you do some for me?
Lafiku ni no.
Tom, 3 team, 3 Tom tax.
Barabara.
I said it. I've said it. Hey, naweza kusema vitu zangu hapa bana.
Tom 3 team 3 Tom trucks. Hey, Tom trucks ama Tom. Ah, ni Tom trucks.
Acha kuniuliza.
Kuna juu soma.
Tom 3 team 3 Tom trucks. Tom 3 team 3 Tom trucks. Sasa
some na.
Tom 3 team 3 Tom trucks. Tom 3 3 teams Tom.
Damn, that's the easiest.
Jehovah is
my
sign.
It's not. Fucking hell. Jesus. Truly rural. 3 lines.
Truly rural.
Truly rural.
Truly rural.
Araka.
Hapo na amekumaliza. Hapo amekumaliza.
Yeye amechagua.
Chagua ya mwisho.
Between 9 and 20. 10. Can you kana kan as kana kan?
Ngoja, but niko na moja ya Kiswahili ya guest.
What? Missi na
Kiswahili kwanza kusoma ni ngori.
I love it.
Missi na challenge.
Kikusikitisha.
Ni kipi? Fuck that shit. Ngoja.
Nini? Imekuwa noma.
Imekuwa.
Lazima kumwambia.
Sema.
Ndio mimi ni gay.
Hata
mdomo imekata kutoka bro.
Ni kipi? Kikusikitisha.
Haya, wachia tu hapo.
Mogamba. Ni kipi kikusikitisha?
Shika.
Mimi niko na farito.
Sawa, utaambia fari hapo.
Mimi siwezi kitikisiswa.
Mbwa.
Sinisike mapanja.
Mbwa. Sema, sema on camera tukusikie.
Ongea kwa mic.
At least ni cram adi wa.
Mimi nilishindwa ku cram, si useme wewe Kenya umejifanya unajua.
Chacho.
Yeah.
Nikipi kikufanya hivyo.
Eh,
Jay.
Nikipi kiku.
Nikipi kiku. Sitikis. Eh. I can't say it.
I don't know.
Betty bought some bitter butter. She found out the butter was bitter. She wanted butter, better butter to make the bitter butter better.
Fuck Betty.
Hey, on a rap. Fine, I know.
Fuck that bitch.
Fuck that bitch.
Oh, ana date msani. Acha tu tu mtu.
Tumeza ku rap.
Unaweza peana socials, bro.
Nimeza ku DJ jaza ku rap.
What? It's a rap, guys. My name is
Acha. Acha peana socials, bro.
Yeah.
Yeah.
No, no, Betty, leave you for me. Akoyayo.
Hiyo takawia hiyo nonge sura December manze. But follow me on Instagram, TikTok, IG. Mimi my Instagram, IG, all platforms, Wololo TV. Wololo on all platforms.
Nimekumbuka swali yangu sasa.
Nauliza baba.
Ah, very nice. Sasa history yako imenibamba cause umetutoa ngara ukiumekwa. Tena kidogo kidogo umeanza kutuambia story za marange, mabima, Mercedes. Eh, mkwanji na jipa.
No, ni mabeshte tu ndio wako na pesa. Unajua hizo mambo.
Ile gari imepakiwa hapo chini lakini.
Mabeshte ndio wako na pesa.
Unajua kuna msia na kusikiza ka inspiration hapa.
Gari imepakiwa hapo chini hiyo machine.
I'm with the wrong friend.
Mabeshte ndio wako na pesa.
Eh?
Mush, see my friend. Wewe
utakata hiyo gari.
Kana watu wako na pesa bro.
Eh, yeah. Kana
wewe. So Range Rover ni mabeshte zangu
wana. Hiyo jamani machine hapo chini.
Hiyo ni go to.
Ni good sawa.
But best wangu unapatengezo magari. To be honest with you, niko na best wenye unaambia check ni aje man, niko na idea nataka kufanya. Kaposh kataweza anakuambia niambie today. Alafu ana come
na Ox unafanya shares huko.
Tasiwezi waambie
Ox mufanya job. Shout out to Ox unanipatenga show ya kuhost every Sunday. Na kwa games zote za Chelsea. Kujeni ruiru.
Uko na nduthi?
Eh, sina nduthi.
Oh.
Una support Chelsea?
Kujeni.
Unasema hivyo tu kwa podcast. Okay, I support Chelsea.
Tuongee after 2 seasons tu. 2 seasons ndio sasa tuongee tena. Tupatie tu mbili peke yake. Nani hapa ni mtu wa nani?
Hakuna. Problem.
Wewe ni wa? Manu.
Chana landlord.
Wewe ni Manu? Na nyinyi pia wote ni
Manu. Kila mtu hapa ni Manu.
Eh.
But tunaelewa bro. Hata tukuna reflector tu apet.
Acha pe reflector.
Yeah.
By the buda nilikam nilikidhani tu match viatu.
By the tungejua tungemtengenezea reflector kabla ya t-shirt.
Surely yani mmeza tu hizo ma design. Surely yani
mmeza tu.
By the ile kiatu.
King Julius.
Ina kuga size yako yenye unafanyaga nayo.
For real. Ile kwa interview obina.
Yeah.
It's real.
Ama hiyo t-shirt ito wapi kwanza? Vinyo ni za kitambo.
T-shirt ni kuna boy mmekamna yeye hapa leo.
Top plug. Niseme jina.
So aitwa Jere. So Jere ndio
Lagoma Goods.
Sister yake alikuwa amepiga.
Sister
yake alikuwa ameva. So sister yake kuvaa kaniambia by the eh kuna sister yako na tisho kaya. Kaya yako ni unapigana. Kaambia ati gani? Akanisho picha akamwambia Mungu wangu. Tabii tumeorganize. Then the mother told me yeye ni fan wangu mbaya. So lazima niende mpaka kwao kuchukua hiyo shati personally.
Aha.
Wewe. So nikaenda kani bless nayo personally.
Haya na kiatu.
Ndio mimi nikashika hivi nikasema Mungu wangu.
Tafuta kujiokea.
Na kiatu sasa.
Hiyo imekuwa
so.
Kiatu nilipata na best yangu fulani mwenye ilikuwa inamfinya.
Ilikuwa kwa ni Beno.
Hai.
Akona best yangu alikuwa anafinywa nayo so akanipatia akani bless nayo.
Wow.
Boy wangu fulani mzee alikuwa na name mrefu mba.
Kwenye na kiatu namba.
Akona na uliamwaje hiyo ndio kiatu ya skits. Uli amwaje tu ukasema hii ndio ndapiganga nani.
Hizi ina katu fani.
Yenyewe ni
kwa nikasema
kama mademo watu.
Okay, sawa.
Anyway guys, it's been a rap. It's a rap.
Tunakafunga.
Kizungu imeisha.
Swali ni mingi.
Eh maze.
Kizungu imeisha.
But true lakini.
Ikam.
Haya maze.
Ikam.
Any movie recommendation or music?
Movie watu wanafaa kuona Shawshank Redemption.
Aha. Uh-huh.
The best movie of all time.
Okay.
Uh-huh.
Eh, yeah.
Okay. Unasikia?
Nice.
By the way, unafaa kusearch, for real.
Okay. Uh-huh.
Shawshank Redemption. Kusearch sahi kwa Google, best movie of all time, inakujanga number one ama number two. Ni ya Morgan Freeman. The first ever movie alifanya. Big break alipata, 50 years old.
Okay.
When he was 50. So you can imagine, sahi unasema ati, oh, nini life imekupiga.
But then, kwa ni yako wa
hao. Sa unasema ati life inakupiga nini. Shawshank Redemption ilifanywa 19 ni movie ya 19
what
I wasn't even born. Crazy.
1997, out kayo. 1997.
Nani wala?
When Morgan Freeman, anaijua? Yeah. When Morgan Freeman was 50 years. When Morgan Freeman was 50 years. Imagine.
How old is he right 1994. Now?
1994. 1994. So imagine. 1994. Hey, young girl, Fanya, I look 50 years, 1994. And that's the youngest you'll ever see him in a movie. The good thing is, that movie when it was 50 years, until now, angalia kwa Google, best movie of all time, kwa IMDb, isn't it? It's rated number one or number two. I pitangi hapo. Of a kuona, a very nice bromance movie. Of a coach. Na kama na ume utalia.
Where?
Itakuwa mamwisho, itakuwa bambamba. Utalia, but utalia ili a joy. Like, you're so happy, yani.
Janito, any movie recommendation or music?
I mean, The Gentleman.
I was about to say the same thing.
Dona Malizia sa Leo Makesha.
It's really good, guys. It's really, 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 really good.
Yeah.
Are you watching?
You love Munaga movie. Munaga movie.
Ni series.
Yeah, Miss Kali. Excuse me, Lullaby Mbaya.
Oh, movie.
Crazy movie.
Nama is it weird that I just sit down and watch thriller movies alone?
Pale Ox, unasemanga DJ Ncheze, ni ngoma gani hiyo
sasa? It's not.
See, you're used to this shit.
Yeah, I watch a lot of thrillers.
No, like Ukambani simshazo.
Ukiona unacheka? Ukiona unachekanga? Ukiwatch ucheka? Utakufa.
Yeah, I'm enjoying. Yeah, I just enjoy.
So you enjoy how someone dies?
Yeah.
Psycho.
I just don't like horror movies because the horrors, the exorcism ones are weird, but the thriller ones, I'm like, why is this person dying?
Allah.
I love
Allah.
It.
Allah. Unaf your story.
Because it's unpredictable.
What about your series, Pia?
Series, Little Weapon. Little Weapon is my all-time favorite. Little Weapon, you start watching 20 minutes down, pop. Fika dakika ya 20 kina fanyika ngapo unaimaliza hiyo usiku.
Eh, noma sana.
Yeye unakaa hivi una watch.
20th minute
kina kina fanyika ngapo hapo ka itakupiga shock.
Behind the scenes. Mtakuja mpod.
Walai.
Noma.
But it's true though. Little weapon.
Pale Ox kama ijacheza Sunday wezi.
On the ones and the twos.
Gengeton.
Abanton.
Abanton. So Lil Minor.
Top.
Kabisa top.
Sindio? What do you mean?
Mali yuko.
Founder of Abanton.
Mali yuko. Top.
I mean.
Top.
Nice. Takuja kuona games kumoja.
Kamini muone game. Kama mtu jibambe kuja kwanza game yenyewe mnacheza na timu kubwa na uvae jezi.
Sawa.
Kati timu kubwa ni Chelsea. Banta.
Semi Chelsea, yani whatever team. Si Chelsea mwa matonge next season but one kindly.
Kindly.
Acha tu change coach kidogo. Acha team tu watu wajuane vizuri kama ya finali. Arsenal say they are doing a very good job. They took time mama.
Manu
hakuna time muna take. Manu na
kujua upod.
Manu, yo balu shideju ni kubwa. Yo shideju si time.
The audacity.
Tumeza kuta structure, but ni sawa.
No, it's cause ni mkufiti leo, kesho.
Na nasema tunatuka structure huko
juu. Injuries.
Huko juu.
Gojea patanisho.
Pineapple Studios ina tudai.
Aya, wazi bro.
Come to Pineapple Studios, guys. Aya,
social media.
Zoza podcast.
Pineapple Studios uko. Every Tuesday.
Na Wololo. Mebamba bro.
And Vladik.
Kosa.